shama arkafune da wattota fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagalta na fano remote radio ni dan fi television din ani magala Washington DC ra kan isni fi dabarsu kopi guya harra jimata guran ala kuda sadidet barakuma la mafi digdami lama akalako sa Ethiopia kuma guran ala kuda afur barakuma la mafi kuda guran ala kuda sokko barakuma la mafi kuda afur qabate diatera kopi kenya harra kes dadti gabasale adda adda qabna kandusu oduda oduwar rakami mutinsu jalanne gamadati garsetin sinaba
Atamultan kabajamtota da wattota fi daggefatota kenya odun jimata raf qamnu kunoti Ethiopia gama kaaba nanno afar kesatti wolworansa gaggefamen moraba qattota kesa katuran lamiwon ertra kesa shan ajjesun kuma yedun muakkade sangochunsa tokumma motu mota beksejira enni kun halella garajal qababati guran ala gaggefamerra kadienya kanata ufi baqatton ertra kuma dibbato ko calan kanne mora Ethiopia kesejira taturan akkade santasisun kun wolworansa bati kudashan lakofsite kesat Moran sunu redebe halela ma katureb samera gare mirga dalana ma falmu Amnesty International humnoti Tigray kanenit tinjede bulchisana anno amara qobof cilake set civilo tawalti qabuna jesana kasumas humnan gudeddi gare ngagge famed mabati hagaya hanga jal qababati fulbana gidduttira watan jechun kangaba seture ratti motumman bulchisana anno Tigray debike nejra warani Tigray gocha beka civilo taratti gaggeese akkan qabne lammi woni Ethiopia kutawon lake sejiran ratti menya kasi gaggeesuf akkan bobbane redebine ibsina kajede motumman bulchisana anno Tigray umnotin amara afikan ertra garu gocha kana ummata kenya ratti gaggeesa nijiru jeder misenso tawarana kenyan midan civilo tarage jiratanan gaddan tidagame ibsina jechun kunisi yakka jede jira yo duguman waranni kenya akuma jedame yakka kana rawachu sa qoranna gaggeesinun biragenye kanneni tigafata mota an seera duratti yaatu jeda ibsibe amnestin humnotin tigray civilo ta hidannon qabne ajjesan jechudan yakka warana turawata me jede gabasuf arifate jede jira gamakanin umnotin tigray bulchisana anno amara kesa kajiran qobbof cina kesat halella gaggesan yakka warana fi yakka dalana maratti rawata me tau akkadendo gare mirga dalana maf falmu Amnesty International gabase ture ajjecha humnan gudeddif samin si umnotin tigray magala le bulchisana anno amara la makesa tigaggesan jede kun dubartota gudedu fi namota ajjesun qama wal waransa ta adu fe jechun gabasun sa ne ada sama Hewat waggaun de famasa furtami torbaffa guran ala kudatoko jechun har bulchisana anno Tigray bakadda datti kabaji olera ayana kana ilalchise durata parti chakata an dr Dabrazion Gabramikael ifsakennanin walwaransa jiru mari furuf motumma Ethiopia walin sochindure abdi kankenne tausi danqani samudate akajiru ifsan raya Tigray tifufsisu hire murte fanno Tigray kan hera biya tira jiru danga Tigray akkasumas waranni ertra Tigray kesa ba'un qabtile arfan kan ratti himari atamun indanda amne ta uibsaniru gama kanin gamtana mantota wangela ka Tigray wajira wal fakkata gutumma Ethiopia ra addaba usa mulugeta asba makale ra gabase Ardi Afrika kutasa elkeesa tankinne wabinyata gudda mudachusa sagantanyata addunya besisera kanafi sababa kantae gatin bittaqala u sochin shororkeesota dabalu gafinjiru heddumachu fi werara dukuba covidin kankae tau daamni tokuma motumota kunu bachisera Burkina Faso tibakka buanjar mea kana akkajadani thalli jiru akkan sodachisa tau fi batile dufan keesa ummanni miliyona heddum belau fakkajura kekkachisan Olitti buinsi biyyatti keessa karaa adda addaan ummata biyyatti miliyoona hedduu kan miidhe yoo ta'u nama akka sa'iidu sawaadoogoof immoo beeladaalee dhabee akka gara magaalaa galma mootummaa biyyatti ogaa dhuguutti dheessu taasiseera.
Yes, my animals were stolen. The terrorists came around 3 or 4 a.m.
Tayyin beladale ko tuna jala hatami chorke sonni bari jala gara saati sadi fafuri dufan gafa sana bayinan dufani holo ta gara kuma tokko fudatani deman wiyati qora boda mode biyani dufani bakka gabaati mobile na moto nda fudatani deman achi boda da kanadi bakachura murtese
Rashan guyyoota hedduu fuullee keenyaa keessatti Ukraaniin akka weerartu carraa guddaa jiraa jechuudhaan Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dubbataniiru. Kamisa kaleessaa Ukraan keessatti olmaan daa'immanii tokko kan haaraa haleelame yoo ta'u aangoonni Ameerikaa kanaa fi Raashaa kumataa jiru. Waajjira haadhoo Neetoo keessatti ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin haasawaa dhageessaniin.
Yeroo aga tokkoof deddeebinee Raashaa walitti bu'insa waraansaa kanaaf waan sababaasheef ta'u waan tokko gochuu dandeessi jennee dubbataa turre. Wanna kanatti dhiyeenyaan hordofaa jirra.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceena. Torbee kana manni marii bakka bu'ootaa uummataa labsii yeroo muddamaa ji'a ja'aa fi labsamee ture kaasee jira. Ibsa qibxata baaseen komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfii kana jajus namootan yeroo kanaan seera malee hidhamanii jiranu akka gadi lakkifamanu gaafateera. Dubbiimaan ministeera haqaa Itoophiyaa Awwaal Sultaan waa'een namootan hidhamanii jiranii kun murtii haqaa idileetiin kan ilaalamuudhaa fi deebiin itti kennamuudha jedhaniiru. Daawit Galmoo gabaasa kana qopheesseera akka ta'anutti dhiyaata.
Qibxata darbe kana paarlaaman Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'a sadiif ture hojiirra kan ture murtee naqee jira. Labsiin kun haa ka'uyyuu malee waa'een namoota yeroo labsichi biyya irratti ajajaa ture to'annoo jala oolfaman amma ijoo dubbiiti. Akkuma labsiin kun akka ka'u murtaa'een koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa gaafa hojii lammaffoo baaseenii warri sababa labsii kana akkasuma addaa jiru akka hiikaman gaafatee jira. Obbo Misgaanaa Mulugeetaa qorataa fi hordofaa mirgoota namoomaa koomishinichaati.
የተወሰኑ ሰዎች አሉ እኛ በክትትላችን የምንከታተለው ማለት ግን ሁሉንም በሙሉ በመረጃ ይገናል ማለት አይደለም
ለሞተ ሙራሰ ከንከለቲን እመይሳኒ ወዱፋ ጅሩ ቀምና ከነጅቻን ነሙ ወንደ ሂዳ ጅሩ ለኮብሳን በክና ጀቹሚቲ ከናፍ አመረጋኑት ይቀምኑ ነሞትኒ ለብሲ የሮሙ ደማን ወልቀበቴ ሂዳ ጅረን ኒጅሩ የወለብሲን ኩን ከንከቴ ሂከሙ ቀቡ ተውባና ነሞ ሆጂያ ቃይድሌን ኢሚሳኒ ላለሜ አቃርገቹ ቀቡ
ወቦምዝጋናው ዱቢ ሳቲን ነሞን የሮ ከነ ሸከበኒ ሂዳማኒ ባን ሆጂት ዴቢው ፍሌ ወረቃ የከራብል ሰተው ፖሊሲ ራዋን ለበኔፊ ረኮ ብራኬ ስጅሩ ጀዳ ከሱማ ማጋለፍን ፍነፊ ካንከሰቲ ዳለቶኒ ትግራይት የፈኖን ሚዳን ረጋ ቱሬ ጀዱ ወቦ ከበደ ያሰፋ አቡካቱን ነሞት ሂዳማኒ ዳበታ ቱራን ገባሳ ቪዮ የፋን ትግርፋፍ ዮዱበተን
ሁሉ ቪዮ ደታስ ኦልሞስት አልተስተሽ ትግራይም ካኑ ተሐዝ ነይሩ መታወቂያ ስፔሻሊ ናይ ትግራይ ተቆይኑ ሙሉ በሙሉ ተሐዝ ነይሩ
አከዚሮ በከበደን አጀጀ ለብሲ ሙደማን አለ ለለቶኒ ትግራይ የደመን ይጅራን በላፊስ ሳጥለመኒሩ ሄዱኒ ከመኑሲ አጋማ ከነኒ ከምንዝጅሩ ጋፈገሩ ጂዴ ግብጭ ደንገሩ ወሪሳን ቀጨሬ ቱሬ ኢሳንስሪቲ ስማታ እንጅራን ወልደንዴቲን ዱራኒ ሐዋሰ ግዱ ተከደቢው ፈሞ ወልዳውምነ ኢትጅራ አጅቹንደበቱ ከመ ብራንጅራ ተመቃንሳ አከየረሞ እንፈኔ ተካ ከነኝ ዳበይ አከዝጀዳ
ወራ አውዲሳባይ ነዋሪ አመንገዲ የሚገሙ ሲደሙ ይዳሪዩ አባሳሚድ ዝባል ስሜት አዲስ አበባ ታሲራየረ
አን ጅራታ መጋለፍን ፍነይቲ የደቶተ ትግራይ ጅራን ጉላ የደቶተ ካይን ቀቡ ከና ወር ቡልቺን ሳልኒ በከን ታውስናኖ ገላንቲ ጀሰዲ ደሜ በይ ሚሪኮ ሚደሜራ ዋንታው ይመለቲ ነረገይ ይጭንዱበታ ለመከነ ላልጂሴ ሚኒስቴር ሀቃ ቢኤፍ ዴቪ ከነ ጅራ ኦባወል ስልጣን ትጋፈተማ ዋጅረ ፕሬሲ ሚኒስቴር ሀቃ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ
አሁንም በቁጥር ስር ሆነው ያሉ ከዚህ ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ ተጠቅሶ ይታዘው ቁጥር ስር ሆነው ምርመራ ሲደረግባቸው የነበሩ ሰዎችም እስካሁን ያለው ነገር መታወቅ ደውልታው የሚታይ ሆነው በሂደት
ወሪቃ መሽሩ ከሱማን መተሜ ፋነደለጉን ሸከሜ ተወነው ጀለጀሩ አሊሳኔ አኩመጅሩ ትቴ አማ አሊሳኒ ገረሆጂ ሀቃ ኢድሌን ከኒላለሙታ kanani saati afurtami saddeet keessatti mana murtiif dhiyaachuu qabu. Sana ta'uu yoo baate ammoo yakkiirree hin jiru taanaan gadi dhiifamuu qabu. Raawwii hojii kanaas ministeerri haqaaf qaamolee kaan dhimmi kun ilaallatu waliin ta'uun namoota seera malee hidhaman abbootiin alangaa manneetiidhaaf waajjira poolisii ni daawwatu achiis hojii namoota mana murtiif hin dhiyaanne dhiyeessuu warra yakkiirratti hin argamne ammoo akka hiikaman taasisuu jechuudha.
Inni kaan obbo Awwal dubbate waa'ee namoota yeroo labsii muddamaa hidhamanii hiikamanii hojiitti deebi'uuf ammoo waraqaa ragaa dhabanii rakkataa jiru jedhamaniiti.
የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችን በተመለከተ ለሁሉም መስሪያ ቤት ሰርኩላር ተበትኗል። ማንኛውም በቁጥር ስር ሆኖ የነበረ ሰራተኛ ወደ ስራ ገበታው እንዲመለስ የሚል
ዋይ ከናወል ቀበቴ ገመዋ ጅራል የሞቱ ማቲን ጠለያ ነከነኝ ሁንዱ ዲመለብሲ ሙደማን ወልቀበቴ ኦጂ ራፍ ያከውጂ ሳት ዴቢው ራፍ ሰሜጅራ ረኮ ከንተው መሌ ወረድ ኡንፋቲ ፎጀተኒዳ ገሩ ኢሳኒስ ቃሙተ ሴራ ካን ደርቤ ሰቡካቶ ኢሳኒ መሪሱን garoo hojii idilee isaaniitti deebi'uu danda'u.
Namoonni yeroo labsii muddamaa kana to'annoo jala oolfaman lakkoofsi isaanii beekamus ministeerri haqaa garuu kan akka harkaa hin qabne himanii jiru obbo Awwal. Ji'a sadiin dura yoo mootummaan Itoophiyaa labsii kana hojiitti kuuf labse qaamolee mirgoota namoomaa hedduun ceephoo baay'ee dhiyeessaa turan. Kiftata darbe kana yeroo labsiin kun ka'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dabalatee qaamoleen hedduun warreen yeroo kana hidhaman yaa'ikaman gaaffii jedhus mootummaa Itoophiyaaf dhiyeessanii jiran. William Davison dhaabbata International Crisis Group itti qorataadha. Murteen qibxataa kun jalqabbii ta'us gaariidha jedha.
Removing the state of emergency hopefully will lead to a reduction in arbitrary detentions.
Labsiin kun ka'uun hidhaa jumlaa namoota ragaa ture ni hir'isaa sichis namootni hidhaa jiran ni hiikamus jennee abdanna. Garuu labsii kana kaasuu qofti rakkoo siyaasaa bu'uura rakkoo nageenyaa Oromiyaatti Tigraayittiif bakka kaanitti ta'ee jiruuf furmaata jechuu miti.
William Davison gaggeessitoonni rakkoo kana furuuf adoo marii camii qabu gaggeessanii jechuunis dubbate. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti qorataa fi hordofaan qabiinsa mirga namoomaa Misgaanaa Mulugeetaa qisaasa qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mul'ata jedhamuu fi qaamolee mootummaa fimaa jirra garuu deebii argachuun turuu mala jechuunis dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kanneen caffeen naannoo Oromiyaa bara 2013 labsiin ijaare manni murtii aanaa aanaalee 200 ol keessatti hojii jalqabanii jiru. Jiraattonni tajaajila kana argachaa jiran gaaddisni dhaddachaa kun iddoo dhugaan keenya itti mul'atudha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manni murtii kun qisaasa yerootii fi maallaqaa uummataa akkasumas immoo baay'ina hojii manneen murtii irra jiru hir'isaa kan jedhu immoo mana murtii waliigalaa Oromiyaati. Gabaasa kanarratti Tsahaay Daamxoo waan qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata.
Ani bifa nuu falsa halkan nagaan bulle guyyaa nagaan nuu hawoos irraa gora dogoggora nuu hawoos gaafi sababii nuu hawoos biyya teenya illee biyya nagaa nuu hawoos kunooti akka aadaaf safuu oromootti namoota wallaban nama qarshii wararkaa fuudhee wal dhoowwate maatii walitti bu'e araarsina jennee bakka kana teenye waan gadaa shananii araara kana keessa nuu hawoos warri kun araaramanii akka maatii ta'an rabbi nuu haa taasisu nullee ijaarsa cubbuu. Hojjanne rabbi nu haa taasisu. Araara bakka kana teenye waaqayyo immoo jidduutti haa dabalamu. Atis immoo dhugaan asii dhufu ta'e dhugaa kan argattu ta'e dandamne suni deebi'uu qofaa miti dhugaa argachuun keetis har'a ijoolleen hundaa'imaa waan safuudhanii yookiin balleessuu illee danda'ani kaffaluu illee dadhabuu illee danda'ani garuu kan barbaadamu dhugaadha waan ta'eef dhugaa asii dhufte taanaan waan abbootiin gadaa manguddoon musliim jedhan nurraa fudhattaa jechuudha.
Sirna gadaa Oromoo keessatti jaarsummaan bakka guddaa kan qabudha. Hawaasa naannaa tokko jiraatan gidduutti wal-dhabdeen yeroo uumamu rakkoon adda addaa wayita uumamu jaarsummaadhaan jaarsoliin biyyaa taa'anii dhimmichi akka furmaata argatu taasisuudhaan qaamolee wal-dhaban walitti araarsu. Duudhaa aadaan jiru kana bifa gurmaa'ee fi qindoomina qabuun itti fufsiisuudhaaf caffeen Oromiyaa bara 2013 manneen murtii aadaa yookaan gaaddisni sadarkaa gandaa fi aanaatti hundaa'ee akka tajaajila haqaa hawaasa. hawasaf bakajran tikennuf labsidan raggas seram abangada katama hordofa walitikaba manamurti ada kan ana kaki gandagoge chatin gaddisni yokin addachi isan torbani tiguya tokko tajajula haqa ittin hawasaf kinnan kun dimota akami akalalu yero ibsan
wanuma nubrat yada kame yoje chatto lubule nama lubu albas namne lubu akalbas sirne genyas endegaru namni jalala elmon kanabalalche kareti kanabawre namni mosa fundu asa ekase kabarbar sirne ganyas sirne gadate garu rakonu feho hoje de motu mama dasa rendega egara konu fe lubu nama be maltau qab dabala namni bira walla bun qab warre bun qab sone Orantumma sera apamajulute garu akasirna gadatit guma nakabau gona. Guma bau kofamitimmo maatisun walin orani walin akabulat firom nisani garanchime halu walbao sunafe karana gadit takarufan gona.
Manni murti aada kan ana akaki fi magala dukam jalati gandu takista tajajula kinnajran tajajula isaan kinnan uwaita ilaletti namota himannaad iifatani dimmi isaani gadisa kanan ilala maafi juru kannin immasani ordofan kesa aada elfinish wandimma genyaw isaan tokodam
Ni asge mana murti trende me kan kade soban namatti walitti masakare gale kuni asogga ga uduga ba sega mana murti titto duka kunjiru kakatani injiru fudanne yokin mo kana barun gone yedani gara garu asjar suma kana gubbarat abba gada kana rat gone jirra yedana ci debiyeni
kana obosisa gizaw namni gaddisa kana ratti dimmi isa akka ilalamo himateste himatame walqitada lachu mo ate duga argatani galu jechun ibsaniru
kenyane namne ade himatde uga argaten ture namne mala kana rafure nakade worina ragite koni wa duga base asit na kafala ture na kafale chara uga toko dirasi ture kiya ja na kafale malaka sano firahita firata chara
manne murti kun akka ana qaqit erga tajajle kenu e galanin asit jechun jiota murasa ke satti galme dibato kofi sodoma ol ilalani rujechun abangada katama hordofa ibsanirum gawratin manne murti kunnen erga hoji e galanin asit rakko mudacha jira jechudan abotin gadafi jarso limbiya gaddisa kan gaggesan ibsanirum manne murti kannen itiyenyan kan hordofu manne murti ana kan ana aqaqi kolega disokan addachakan mudataniif falad awudaf ojjeta jirajechudan presidentin manamurti ana aqaqi obbo shumame taddesa dubbataniiro
amarakon sambra mulatu dugada barresan qaba sanqofa miti galisa ambra argamuzir galisa ambra anargamu kana dibina nargamujira kan gumacha nargamujira sanis sirne suguzu barbada yachada
manni murti ana kunnen dadabbi fi qisasa mayrof mallaqa hawasarra hambisudan rakkolef waldabde dimota garagara hawasa giddutti umoman jarsummaadan faladawudaf hoji hojjecha jiru keessatti rakkon baajeta mudateera yero diyot rakko kana furudaf ojjetama akajiru kan dubbatan immo obobo kimi dhaksaati ittigaftama waajira adaf tourizimi magala dukam
rakkoni manamurti aada amma hundaye kana hoji walqabate jiru rakko logistiki ka logistiko injedu ega hujic arifachi su dafi tajajila ma sitibaya tejiru kanas dafani dafani ufra gagesuf umna nama baratifi barresa barbadu innisuni bajanni barbadame kadarabu fi rajirata isako fodontain kabin siragasani akuma ilala tursan amaya amiti kanaf sirni kabin siragasuni saka amayaw kompitara barbadu nama kompitara ratu hujitu sin barbachisu kanaf akka magalatti hanga amatti wanti ada jirumayni mana mari magalaw jimaranni kantibas wajimaranni bajeta tikoshi kani mani murti ada kulti indegaraw wan huji sanif taw tingu tachu dandan isa samijes wajinin waligalte rayenyer
manni murti kun hunde famun ibba hoji manni murti idile hirisira kan jiranammo hogana dimmo ta communicationi mana murti waligala oromia ubbogonfa automatic
Legalati barbachisumar mana murti kana usukas ne garita edeya danutaka mane murti oromiat ima baye kamna baroma kumalawa kuda sadi kesa akawa legalatulal imota gara kuma ibaja fi sana oltu eate imo nukun baye na baize ya buti sera kamnu gafa kordu iba na ba sera rajuru iba mane murti rajuru ubaye gudara imo nukun akanurati kata mbarbana karatenurati kata kesa nitokumo ummanni keenya mana murtii aadaa mundaa jiru kana faayidaa isaas beeke achumatti dhimma isaa yoo xumurate baay'ee gaariidha kan jedhu kaasuun barbaada. Mana murtiif qofa miti immoo faayidaan isaanni kun hawaasni keenya galmee 1600 waggaa tokko keessatti dhiyaatee ilaalame gaafa jedhamu namoota miiliyoonota hedduutu hojii isaa dhiisee falmii mana murtii isa yeroo gabaabaatti hin xumuramnee fi deddeebii qabuuf yeroo saaqisaa isaa oola. Ganda isaa irratti mana murtii aadaa hundaa'u kana itti fayyadamee dhimma isaa yoo xumurate garuu bal'inaan osoo deddeebiin qabaatiin akkuma asitti sargaa jirtan torban keessatti guyyaa tokko qofa guyyaa boqonnaatti dhufee dhaddachi kun kan jiraatu qeerumsatti dhimma isaa ilaalaa fi achitti dhimma isaa yoo xumurate yeroo isaa bal'aa fi baay'ee qabu gara hojii misoomaa fi dinagdeedhaaf oolcha waan ta'eef faayidaa isaa kana sirriitti hubatee hawaasni keenyas akka irraa fayyadamu jechuu barbaanna.
Sirna gadaa keessatti gaaddisa taa'uudhaan wal-dhabdee hawaasa gidduutti uumame kan nama dhuunfaa gosaaf maatii gidduutti uumame jaarsoliin jaarsummaadhaan furmaatatti kennuun araarrii fi dhugaan gaaddisa sanarratti argamu immoo kan himates ta'e kan ittiin himatame walqixa mo'atanii yookaan haqa dhugaarratti hundaa'e argatu. Kanaaf manneen murtii kun sadarkaa kanatti bifa qindaa'aadhaan hundaa'uunii fi gurmaa'uun isaanii jajjabeeffamuu qabaa jechuun tajaajilamtoonni ibsanii roomu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee guyyaan har'aa jimaata. Bagarraan isin gahe jimaata yemmuu jennu immoo labata yaadanna qophiin keenya torbanii labanni tigis gammeedhaan qophaa tigisti qophii har'aatii fi nama aartii tokko wajjiniin marii taasiftee jirti eenyu wajjin caqasa.
Akka moltan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya dhimmoota dargaggoota warra foollee. Raaba fi labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan jimaata sa'aatii kanatti kan sin bira ga'u qophiin labataa jalqabeera. Qindeessee anas ni dhiyeessuudhaan Tigisti Gammeeti. Keessummaan kiyya har'aa.
Garagalchoo haqa miilli mataa hoqaa dhugaan kallattullee cittu gonkumaa akkamee nagumaa jireenyi badhaadha. Nyaata nadhaadha. Nasoomee garaadha. Misoomni dhugaadha. Akkamee. Egaani weellisaa Zawduu Sidashiiti.
Anas olitti dhageechan akkamee dabalatee hojiiwwan isaa bifa koomeeditiin dhiyeessu an akka rakkootu jiraa singilii jedhamaniin beekamtii horachaa jira. Ijoollummaa dhaqabee walaloo dubbisaa sirboota adda addaa sirbaa guddachuu himu artist Zawduu Sidashii gumiin aartii magaala sabbataas mana isaati. An ofii odoon baasinis sirboota artistoota kaanii sirbaati ture.
Sirban yeroo jalqabaati ani jaalladhee osoo ni beekta mana barumsaa yeroo sanataa shan moo anfeen baradhaa reediyoo takka kannaa jiru reediyoo jalluu katta beekta amma ishii dhaananii cinaatii godhatee nageeffadha sirba buzinaa dirbita.
Artist Zawduun hojiiwwan isaa keessatti rakkoo gama hawaasummaa siyaasaa. Hiriyummaa dhimma maatii fi kaan kaasa aartiidhaan miidhagsee qoosa fakkeesse jechuudha. Sirbi bifa koomeedii singilii jedhamu uummata wajjinis akkaan wal isa barsiisaa dubbata mataarra xinnoo nuu jedheera.
Singilii lakkaqaa singilii ijjigii sin qabu iddirii jaalallee too maqaan idillii hoo'aa adii jaalatti zizzigii ciree sheega namaa firfitirii. Isiin gargaar jettu kikilii kudha shanii dugdii singilii manaasiin boontii yaa coggaarraa lukkisaa misirrii wayyoo
Artist Zawduu gara rakkoon jiraatti hoo deebine rakkoon jiraa yuutiyuub irratti gara miliyoona walakkaatti siqaa jira namni ilaaleef.
manama afaan oromoon beekne hundatu achirratti yeroo yaada ofii ol kaan argeera. Afaan kun nagalu baatus sirbichi na bashannansiiseera warri jedhu. Qaala'insi jireenyaa biyya keessatti amma hammaateera. Yeroo dura yaadichi si dhufee barreessuudhaa kaatu maal akkasi kakaasee yaadatta? Fakkeenyaaf waabituu dhaqxee gatiin akka malee dabaleeti moo?
Ani waan tokkoffaa waanan argee qofa osoo hin ta'in yookiin waanan dhaggee nuti beektaa amma akkuma jirte kanan sirba hojjetu wanti akkasumatti fuuldura natti hin jira yeroo waan ayyaantummaa jedhamu tokko beekamaa rabbi gaafati uumu waa tokko hojjetu uuma beekaa fuuldura wanni akka fuugan waggaa lamaa kan waggaa tokkoo kan ji'a tokkoo kan ji'a lamaa ji'a sadii akkasitti fuulduratti yeroo baay'ee nama waan akkasiin hojjeta dhugaa dubbachuudha malee gaafa nama hojjetu gaa namarraa dhaggee yookiin ofitti argee osiin jedhe soba ta'uu danda'a sababni isaa ashaboo sumni afurtama galee bara furguugamtu daangeen ilmoo dhaleedha erganani afurtama yeroo san galle yeroo lalaatana jiru garuu toobee lamaan booda immoo sadiin booda dirree afurtamaa dhabameedha malichirumaa osoo giddiin jiruu jedhamu beekaa gabaa uummatti darbeeti immoo isarraa tiikkaan turaan immoo gaafa laalus haalli jireenyaa zayitiin qaleessa birii 1730 bitamaa ture kiyarra gara birii 700 waan ta'ee galuu shiiti kan agarsiisu waa hedduu agarsiisa beekaa.
Uummaa dhaaba deena dhageeyyaa bira rakkoo guddaa jira. Rakkoo guddaa jira nuura wadda dheera baadiyyaa magaala kan jiru biyyeense naggaalee baddaala.
Koomeedii malee sirboota kiliippiidhaan hojjete qabaa artistoota kaaniif illee walaloo gumaacha.
Walaloo fi jeedaloo ofuma kootii fi kan sirboota kootii irratti barreessu yeroo baay'eedha. Darbee dirree namoota hedduudhaaf kanaan dura babarreessee jira kanneen akka weellistuu. Mulu Baqqalaa Geejjibaa waan akkasiisanii eegaa kan mul'uudhaa kenne. Faaya bareedinaa ga'umsaa hundumaati suma jireenyi koo harmeetoo hanga dhumaatti sirba jedhuudha kan ishiidhaa barreessee dabalataarree kan biroo jiru kan jirti daadhimmoo yaadabateen kottu yaadabateen hin mashoo aada jaalalli keena qabee hin arganne ani doora kan jedhu sirba nama waan akkasiiti kan ishiidhaa barree sirbu.
Abbaan ijoollee lamaa artist Zawduun guutummaa guututti aartii irratti xiyyeeffatee jiraachuu dubbataa akkuma artistoonni baay'een yeroo dubbatan dhageenyu. Jaalala aartitiif malee hojii kanaan galiin argamu gahaa akkan taane ibsa keessumaahuu karaa yuutiyuubii waan jiru.
Aartii Oromoo guddisuudhaaf kaayyoon kiyyaa aartii Oromoo gaman danda'uun erga rabbi kennaa naa kenne anis uummata kiyyaa isinan tajaajila hidheetanii yeroo baay'ee waan baay'eedhaan reebamaa waan baay'eedhaan miidhamaa akkuma sabni Oromoo kamii miidhamutti walaloo kiyyaan jeedalootti malee amma yoonaa dhugaa dubbachuudhaaf. Waanuma tokko irraa argateet hin beeku beektaa yuutuubiitti nan kennaa gaafa itti kennuun fudhatu hin fe'uu saniin booda yoo xiqqaatee xiqqaate akkamii irraa birrii 2000 argate dhugaatti hin jedhe waan soba fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf nama 200,000 ilaalee yeroo nan dhaqee maallaqa naa kennaa hedduu sanitti gaafa kana birrii 2000 dhaqaa'e naan jedhani. Kanaafuu hojjetuma yuutuubiitti waan beekni hin qabnu namoonni garaagaraa dhuunfaadhaan biyya keessatti 10,000, 15,000 naa kennaa hojiin kee baay'ee gaariidha itti fufi jabaadhu naan jechaa maaliif isa bina guddaa naan jedhan lakkifee maallaqa irra koo qabaa yoo naan jedhe har'a katte maal jedhanii ofumaaf namni akkasumatti dhuunfaadhaan na gargaaree fi amma yeroo kana jechaa jiru malee akkasumas isaanis waltajjii tokko tokko guddaa naan argate sarantaa ol kaa'uudhaan maatii irra dabarsee hojjechaa jira malee hanga yoonaa wanna tokkichi garbummaa maqumarra bahee kana nuroo wadda deera miidhee maashitti siquudhaaf garuu naan kenninga amma yoonaa kun halkanii biyyaa gadileettiin gaafatadeessa. Toleewwan jedhan jirri kanattuu kanammoo nan beekara kuusaa maaliif gaafa rabbi jedhee wanni hundumtuu akka nu barbaadnu nuuf ta'e nuusirraa ta'a hanga kanitti garuu birriin argannee rakachaan jira beela'aan jira dhoobachaan jira jedhee aartii Oromoo dubatti wanne na'uuf tokkollee hin jiru.
Akkamirraa gara Nuuroo Wadda Deeraa achumaan singilii anitti aanu maal ta'inna? Artist Zawduun hojii qophaa'ee jiru reefu ijaa fi gurra uummataan geenye yeroo duraati as qophii labataa irratti sin dhageechisa.
Dhiitii aadaa ormaa faashinii jedha. Dhiitii aadaa ormaa faashinii shinshinii sibiisaa shinshinii maal maal jedha kan asirratti dhufu beektaa. Shinshinii siimbiisaa shinshinii siimbiisaa. Aadaa ormaa hiikeenyaan wayyaa kan jedhuun harkatti qabatee taa'aa jira waaqayyoo yoo jedhe garuu. iddoo nageecha nambaa kanatti fakkaachaa jira beekaa ollaadha.
Artist Zawduu Silashii Sabbataarraa bilbilaan waa'ee hojii keetii, waa'ee karoora funduraa qabdu, waa'ee komeedii, waa'ee jireenyaa waa hunda dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu keetiif tin ulfaadhu siin jedha. Qophiin labataanarraa kanum torban mata duree biraa qophii biraati walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com'n nu ergaa. Amma qophii keenya mul'ataatii walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.